bam ram, hey bam ram, hey 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 oh. Ningependa popote ulipo nikufuate kama shadow. Ukifika nga place warembo wote wanasonga kando. Fire fire, uko sawa, urembo wako super power, unatibu super dawa, mambo yako fire fire. Mama, fire, fire, uko sawa, urembo wako super power, unatibu super dawa, mambo yako fire, fire, ukikata, kata, mama, niko ever ready, niko power, umenidunga katawa, kino yako sawa sawa, ukikata, kata, mama, ever ready, niko power, umenidunga katawa.
Niko ever ready, niko power, umenidunga kadawa.